mutima gusuleyo nkimanyi bulungi maaso gabeera mu kkubo maama n'omutima guluma webuuza lw'oliddamu okundaba nange gye ndi enno era situdde maama fumanya okuyiya sinene bye nnasuubiza naye nsanga bingi ebinyiga omutima maama nga sirina nabwe mbinyumya n'enkaba amaziga era nabikwasa katonda yanyiga emitima yatalina kimulema oyo n'ababyabakira era tebakulimba nti nakukyawa maama wange omu kyali mu paso maama sijja kuswaza wekanya sala esala maama kuba haseno manyirumu nja kwasa wesabe sala esala maama ndi mu paso maama yongere sala wekanya sala sala mama kuba haseno manyirumu nja kwasa wesabe sala esala maama ndi mu paso maama yongere sala yenkunyumize ntya bino ebyensi bitiisa maama emirimu gitunyigiriza nga batudde ku maggwa ne bantu bannaffe emitima gyavundadda omuntu akulwanyisa fuba kuteeke wansi ne be nalina esiga omutima bagumenya dda kati nasigaza sala ye munde wange munju chayiriba naye sijja kuswaza zenensize mukama yamanya ensonga zange oyo atandesengeera tajja tuswaza ab'ebigambo abo nsonga zaabwe fe twesige mukama yatagenda tuswaza maama komawo sira nebye nasuubiza nga wadde kyayiriba naye sijja kuswaza zenensize mukama yamanya ensonga zange oyo atandesengeera tajja tuswaza ab'ebigambo abo nsonga zaabwe fe twesige mukama yatagenda tuswaza